Kono pati kari mozi omvira, langa zina kukara Edward kuwacha. Ndiku vya makandi tumugu vetse lalia intaika kona 6:30 iti kari kubasira ni programu. Ya badira, imena ditu tifura digambira ni za matenda aja akashembe, ena marika wadzela. Amena ditu ama mbisidwa ndi, ama drama fara kudzela ndi kachirombo kamene kuchilo rikashembe. Ya, ndi programene ya kutipasira na ndo nozo umoyo. Ndithandizo ndrama kuchokera ku Scott Street Science Project. Amene ndithu akupanga implement ntchito imeneyi ndi ya Kamuzo University of Heavy Science kapena kuti KUHS. Ya ndi mu studio muno sindili ndekha, ndilitu ndi akuluakulu awiri amene achokera ku chipata chachikulu cha mboma lino la Nkhalakota. Ndawona ndithu ndi Dr. Jacob Kafulafula. Maso tuli ndi gale chilinga amena ndithu namera tikhale tikucheza nawo zambi mwina pambirira ndi alandire dog tutero dog ndikulandirani ndi manja awiri mwasola banji
taswera bwino kaino
ayi taswera sobwino
siko mukwambira
sindizawa kuchipatala kuli banji kuchipatala
kuchipatala kuli bwino
chomwecho pasipano
ya
chabwino komaso tuli ndi gale amena ndithu amafalitsa motenga kumeneko kuchipatala chachikulu chabuma lino lankhalakota amene ndi gale chilinga titera gale mwasola bwanji
taswa bwino kaino
mukankhato mwakhangari mokaikira kapena ulingale zakulandani ulizi kutha bwanji
aya nkhawa tilibe
ndi West Ham
kalilibe
okay chabwino ayi overa ndithu tili ndi akulakula amene ndithu gale komaso Dr. Jacob Kafulafula amene yona amene akhali akutitambasula kwambiri kuti tikamati kashembe marenda akashembe mudzidziwa bwino lomwe kuno kwathu Nkhalakota marenda amene ndithu amachulukirapo ndi tifuna tibve zambiri zokhudza ndi matenda amenewa kashembe mwina titero mwina gale tangofotokoza lino cholinga cha programeni zotani kenaka dok mmene tikhale ngati akutitambasula kuti kashembe marenda amenewa ndi chani
siko mukwambiri aulutse kwenikweni tinganene kuti gwero la project imeneyi ya Scottish Street Science Project imene timachita tititakhala titachita sabata latha kwenikweni gawo lakelenieni inaloti tadziwitse anthu kufunikira titi kuwapatsa makamaka uthenga kufunikira kuti tithani ndi matenda akashembe komanso kuli apo chinanso tinati munga mene mubvera kuti ndi Street Science Project ndi project imene ili ya zaukachenjede kamene tikunena muchichawo chomveka bwino science pachizungu kwambiriso kunayinso kufuna kuwaonetsa kuti ngakhale mavuto a matenda akashembe kwathu kuno monga kunkhotakota tikuvutikanana nawo komanso akupitirira kuchulukira mchulukirabe azathu amene amachita zakafukufuku zakaunini sadangokhala pasi ayi koma akunka kupitiriza kuchita makafukufuku ndi kaunini wawo cholinga chawo choti apeze njira zenizeni zabwino kuphatikiza pa njira zimene zilipo kale zothanirana ndi matenda amenewa akashembe ndiye mumaprogramu athu amene tinali nawo ngati sabata latha kuyambira lachisanu mpaka la mulungu tinakafikira ndithu madera monga sasani tinali pa thale 1 tinali kwa bamba pa Nthira school kwa kumwala watongole tinali pa challenger football ground nkhani yake kwenikweni kwaonetsa anthu kudzera muzitsudzo chifukwa chake mukutcha kuti street science zitsudzo kuwapatsa anthu uthenga wofunikira okhudzana ndi matenda akashembe monga nkhani ngati zazizindikiro angapewe bwanji nangachithandizo angakachitandire kuti makamaka nkhani zokhudzana ndi kachembe cholinga chathu chenieni chofuna kuti anthu athe kuzindikira kudziwa komanso kuchitapo kanthu kufuna kuthana ndi matenda amenewa akashembe ndithu
okay chabwino ndithu amene ndi gale chilinga kufotokoza ndithu za ntchito imene yakhala ikuchitika masabata ndithu ngapo makamaka sabata athu amene ufotokozera kuti yakhala ndithu akuyenda makamaka mbali mwa nkhalango ya kora kora game reserve ndi mbira tapita kwa Dr. Kafula Fula kuti mtakanga timbatamba sura tingori kashembe kashembe kuti kashembe ndikanyamakanje kashembeko ndi matenda amenewa ena tuti kashembe omweyo koma thousand ati amatchula sokuti noka odzera machingereza kuti sleeping sickness zimagwizana bwanji ndi kachirombo kamene kakashembe dok
zikomu kwambiri nkhani yaikunena kuti kashembe ndi matenda amene amayambitsidwa pamene munthu walumidwa ndi ntchentchezi ja zimene zimatcheraso kuti kashembe ntchentchezi ndi zimene zimapezeka kwambiri mu nkhalango yathu ya game reserve komanso nkhalango zina momwe ngati kuvaza kurumphi kucha ndeno matenda awa amafala pamene munthu walumidwa ndi ntchentche imene ili ndi chani ili ndi tizilombo ta chani takachembe timene timayambisa kachembero ndi amene munthu amatani amatengeka ku matendawa ya mwina tingolongosona kuti matenda awa akachembe kuno kumalawi aliko kuno kunkhotakota komanso ku rumphi kumene akupanga ripoti kwambiri ndeno matenda awa amagwira anthu ndithu chaka ndi chaka pafupi kuno kumalawi kunoko pafupi pa anthu 100 amadwala matenda wa pachaka chilichonse ya ndeno mwachidule tingoyenda kuti kashembe ndi matenda amene amayamba pamene munthu walumidwa ndi ntchentche zichazotchedwa kashembe zimene zili ndi tizilombo toyambisa matenda wa mkati mwawo
kuti ntchentche zimene zilipo zamitundumitundu kapena ndi ntchentche ina iliyonse yotchedwa kashembe imayambisa matenda amenewa akashembe kapena palinso mitundumitundu ya akashembewa
Kashembe alipo mitundu iwiri yodziwika bwino imene imapangitsa komano kunoko ku Malawi mtundu umene umayambisa kwambiri matenda awa ndi umene amati Rhodesiense mtundu wa tizilombo timene timayambisa matenda awa ya
okay chabwino mwina mtatambasula sopano kuti kwadi munthu tenga mzindikire bwanji kuti kukhala ngati mkashembe to
okay pamene munthu walumidwa ndi ntchentche ya kashembe imene ndi tizilombo toyambisa matenda wa tizilombo tija timalowa mthupi mwa munthu ndi pamene talowa mthupi mwa munthu tizilombo tijato timayamba kugwira ntchito ndi pamene tamba kugwira ntchito munthu amaonetsa zizindikiro zimene zimasonyeza kuonena kuti munthu adani akudwala matenda wa zina mwa zizindikiro zake ndi monga ngati kutentha thupi kutentha thupi munthu wina alesa matha kutentha thupi kwalinga ndi matenda amene anadwala nkhali malungu amapangisaso kutentha thupi komano kashembe amapangisaso kutani kutentha thupi ndiye nthuwaike nthawi zina munthu umatha kusokoneza ukuona ngati mwina ndi malungu pamene ndi chani ndi kashembe ndena mwamba kumwa mankhwala malungu mwina akutha mwezi sakuchira komano ndi chizindikiro china chachani cha matenda akashembe chinanso ndi kupweteka kwa chani kwa mutu munthu amamva kupweteka kwa mutu chifukwa chani chakashembe komanso nthawi zina amafowoka thupi kufowoka ndithu ngati mmene muchapangiraso munthu chani odwala malungu ka odwala matenda ena ngati meningitis amafowoka kwambiri thupi komanso amatha kumvanso kuphwanya kwa thupi ngati mmene zimakhalira ngati malungochi pena munthu amatha kukomoka kumene ndi zizindikiro china chani cha kashembe komanso nthawi zina munthu amatha kudani kumaodzera kapena kusinza mwina masana choti mwina akupanga zina zake komano angopezeka kudani akuodzera kapena kuti kusinza mosakhala mmene munthu amakhalira kuti mwina waropa ndi ntchito zina komano iye mosayembekezeranso ngati mmene dani kuti amatchedwaso kuti ngati kaodzera fori munthu amapezeka amaonetsa zizindikiro zoti akuodzera kapena kuti kusinza nthawi mmene mwina samayembekeza kuti atha kudani kugona komanso amatha kudani kukhala ndi zorupa munthu akhauti ali ndi vuto lina amakhala zorupa ngati amati mwanabereti mkhwamamu kapena mumphechepheche amakhala ndi chani totupa ngati kuti mwina wavulala pena pake ndeno timeja timatani timatupaso amatha kukhala nato zinaso zimene zimaonetsa kuti pamene munthu walumidwa paca pamakhala kachipophongo ena kakamakhacha ngati kachani kachiwengo kamaoneka kosiyana ndi thupi mbali ina zonsezi ndi zina mwa zizindikiro zimene munthu atha kuona kuti wadani akudwala matenda amene akashembe
chabwino ndi sindikuziwa mu zizindikiro zimene zikakhala kuti no munthu ambokuonetsa zizindikiro ngati zimene zozo chimene amayenera kuti munthu amene achite ndi chotani mwina gale khozo kwathandiza kuto
pamene munthu akuonetsa zizindikiro zimenezi chinthu choyambirira nchofunika kuti athamangire kuchipatala fuwa tika titonetete nthawi ino mafamasi anachiroka anthu ambiri timaona kuti kubwera kuchipatara tikuchedwa tinangozolewa kuti tikafa zizindikiro izi ndi malungu amenengo ndapita pafamasi kukagula mankhwala mankhwala timapeza mosavuta kwathu kuno kulena mosabisa nde chofunikira tisapupulume kukagula mankhwala tenti bweni kuchipatara fuwa kuti ife tizio kuti munthu wadwala matenda akashembe tikuyenera kuti munthu chatimuyeze ayezedwe apereke sampo yake ya magazi ayezedwe komanso ndibwinonso nthawi zina nthawi zambiri anthu ferikafika kuchipatara kuti tifotokoze anthu timazemba kwambiri tikuyenera kuti tifotokoze mwatsanditsatani mwinanso nkufotokoza kumene kuti tikuchokera tikukhalira kufupi mwina ndi kumene kuli nyama zamtchire ngati kwathu kuno ku game tikukhala mphepete mwa game tikafotokoza zinthu ngati zimenezi zimatipatsa so ife ngati achipatala picture yaikulu kuti munthu yomwina vuto singokhala malungo pali chinthu china chimene chili kumbali chimene mwina sitikuganizira chikhozokhala kashembe chimenechiso chikhozokhala chinthu chofunikira kwambiri kuti munthu yalandire chithandizo choyenerera chifukwa choti tidziwe matenda akachembe ndi matenda opsa amapha amachotsa moyo moyo ndikamodzi ndanakhala kuti sovuta bwezi sali ndi nkhawa yayi koma ndi opsa moyo umapita ntchitonso za pakhomo munthu umakanika kuzigwira nde ndikufunikira ndithu kuti tithamangire kuchipatala ndithu bwana wanga
chabwino ayi ndithu zonsezi ngati mwango tijoina kumene tikukambira ndithu programu imene yapaderadera imene tikukambira ndithu nkhani yokhudza matenda wa akashembe nde tili ndi Dr. Jacob Kafulafula amene ndithu tikhulu ndithu amene amangana kwambiri nkhani zokhudza matendawa kuchipatala chikulu cha mboma lino la Nkhorakhora komanso tili ndi Gale Shilinga amene ndithu ndotsogolera ntchito zofalitsa tenga kukhudza ndi zamoyo muno Nkhorakhora nde tingochita kupangano tikhale ngati tipumule kupangano tibvera kuizi
tisasungana muchikondi chatuse muyaya azimiza kutava mungana tavila uja muja ntere tisasungana muchikondi chatuse muyaya
that's why izi kukana kusaini marriage certificate izi kuziwa izi nakakelo kapambali izi kukana kusaini marriage certificate
chabwino zonsezo ndithu kalikali wa program imene yapatera ndithu imene ndithu tikukambirana nkhani zokhudza ndi matenda akashembe ndi thandizo la ndalama kuchokera ku Scott Street Science Project kuzera ndithu ku university ya Kamuzu Kamuzu University of Heavy Science kabela kuti no ku his ndi studio muno tili ndi Dr. Jacob Kafulafula amene ndithu tili no studio muno komanso tili ndi gale chilinga kuchokera ku chipata chachikulu cha mbumba lino lankhora kora ndi overa mwina ngoteka mu ndi mafunso kabela ndi manga mukhoza kunditumizira message pa 0999446530 kabela mukhoza kuso kuimba kumene kuti no AI gale komanso doctor kutandizeni pankhani zokhudza ndi matenda amene wa kashembe ena matika odzera pa chingerezi timati sleeping sickness ndi muthakurera ndithu kungotumiza message pa 0999446530 komaso mwina kungoimba kumene tilankhulana kulikonse kumene ndithu mutimvetsera kamaiko akunja mukhoza kungotumiza ndithu pa text message ya odzera ndithu pa WhatsApp ola Facebook imene ndithu itipeze mwina titapitirira ndithu titiamva supano ndithu kuchokera kwa doctor gala dafotokoza kuti matenda amenewa ndi opsa matenda amenewa ndithu ofunika anthu akakhauna aona zizindikiro zija munafotokoza athamangire kuchipatala mwina mtakhala ngati mtatsindika kuti matenda amenewa ndi opsa motani matenda akashembe
zikomukambiri matenda akashembe ndi opsa ndithu chifanana kuti nthawi zambiri ama menda fotokoza zizindikiro zijazo amafanananso ndi matenda ena aliwonse amene amaonetsa zizindikiro ngati zimene zijazo ndiyeno chimene chimachitika chonde munthu akati wachedwa kupita kuchipatala matenda amakhala kovuta kuti mtani athandizike bwinobwino fadi matenda ali ma stage awiri stage yoyamba ndi stage yachiwiri stage yoyamba ndi pamene matendawa akungopezeka mmagazi ndiyeno munthu akalandira mankhwala nthawi imenejayo tizombole chati matani timafa ndi munthu chamatani amachita machangu pamene stage yachiwiri ndikuti tizombole chato timayamba kusokolowa muchani mu ubongo ndi pamene talowa mu ubongo muchamo kumakhala kovuta kwambiri kuti yani munthu athandizike machangu ndiyeno mu stage yachiwiri kumakhala kovuta kwambiri kuti munthu atani achire ndeno ndifake na kuti matenda ndotani ndiopsa kwambiri fati akadutsa mulingo woyambirirawo mulingo wachiwiri womakhaovuta kuti munthu atani achite amapezeka anthu amatani amatha kumwalira ndithu ndeno ndifake tikulimbikiswa na kuti pamene munthu wamba zizindikirozo akuganiza kuti mwina atakhala kashembe akuyenda kupita ansanga kuchipatala chonge choti akazamuyeza magazi akazapeza tizolombori chatu tizapezekebe kuti muchani stage yoyamba fati ndimene kuti simavuta kutani kupereka mankhwala ndi kuthandizika munthu chai komano stage yachiwiri ndiyoti ndi mu ubongo ndiyeno zimakhala zovuta kwambiri kuti munthu atani athandizike bwinobwino
mina gale undichonjezera pa nkhani yokhudzera kuopsa kwa matenda amene munthu akakhala wachedwa kupita kuchipatala
chonjezera kwenikweni palibe koma nkhani yaikulu ndi imene afotokoza kale kuti tendayi imachotsa moyo ndi anthu fe moyo uli mmanja mwathu kwena kuti tikusamalire ndi njira imodzi yoti tikusamalire moyo wathu tikuthamanga kupita kuchipatala pamene taona zizindikiro ngati zimenezi zakachembe mwina osamangoganiza kuti amenewa ni malungo kumangomwa mankhwala kunyumbako koma tiye tithamangire kuchipatala tikayezedwe kuti tilandire chithandizo chake choyenerera chokhudzana nthenda imene
mwina tidafika kumbali ya preventive than cure ndafotokozapo tino ntchito imukuyendayenda mufalitsa mathenga koma pali nkhani yokhudzana ndi kuthana niti zilombo timene ti nkhalango yathu imene yatizungulira kuno khorakora ya nkhorakora game reserve sinodziwa kudzera mntchito imene pali zina zimene zikuchitika kuti mwina mwake tikhoza kukhala ngati upanga depopulize kapena kuchepetsa chiwerengero tati zilombo timene takashembe
mproject imene kuti nkhani yeniyeni yakhudzana kwambiri ndi kupereka uthenga fuwa tikati tione tini ma azathu amabungwe osiyanasiyana amene amatithandiza monga mwachitsanzo azathu African Parks African Parks yakhala ikuika salu madera ndingakhalenso mmawinaso ndi makomo omwe amene ali ogundizana kapena kuzungulira ndi game reserve koma mukati muone sese salu zimene zapa zoti palibe amene akuonetsapo umwini kuzisamalira ena kumene kutenga saluzija kukasokera mwina ana mayunifomu makabudula kachita nawo zinthu zosafunikira ndi project imene timafuna taonetsebe anthu kuti kodi saluzi zimenezi zimafunika motani ndi umwini wanji umene angatengepo mbali pofuna kuti asamalire kamera aswa tandizire kuchepetsa kuti nchenche zimene zizoambitsa matenda akashembe zichepe angazisamalire bwanji sazvo zimene zichi de project imene inayi imodzi mwa njira zimene tatha kwanitsa kwaonetsera kufunikira kwa sazvo zimene zichi fuwa ngati mproject imene tinayi ndi chidole chathu choni mechimaonekera kachembe kucha ndikachigwiraso bwinobwino ndi sazvo zimene zichi komwe kunali kungofuna kungaonetsera anthu kuti sazvo zimene zimaikidwa zichi za blue and black zimaikidwa mphepete mwa magame reserve mamise ya game reserve kumaso zima ena timakaika kufika pa komo penipeni ndizofunika kwambiri for zimatithandizira kuti kashembeyo achepe komaso ife monga anthu tipewe kuti tiumidwe ndi kashembe amene chimechipangise kuti chiwerengero cha anthu amene angadwa ndi matenda amene komaso kufalikira kwa matenda kumenewo kuchepe
mwina dok mkakhala ngati mbasindika gala foto zapo nkhani zofunikira kuteteza salu za kashembe mwina anthu akhoza dabwera kodi salu zimazichazi zimathandizadi popeza kuti no anthu sitimo obwera kanadulabe matenda amene akashembe komanso sinthu zawo ngati ofisi yanu zomoyo ndi amene akupanga provide salu zimene zimalumikizana kuti mutha kuona kuti kodi bankhwala amene ali pa salupo sakupanga expire kuza anthu akhozongwana kuti mwina pali salu apa mwina ichidathatu chita sichikugwiraso ntchito nkomwe ndi chinthu chabe changuimikidwapo chabe
okay tabwino nkhani yonena kuti nsalu zijazo zimene amayika mbali komanso mkati mwa nkhalango zimathandiza kuonena kuti chepetse chiwerengero chani cha ntchenche za kashembe zijazo ndiyeno nsalu zijazo mmene zinayikidwa muja zimayang'aniridwa apanga monitor ndiyeno chimene chimaonetsabe kuti mphamvu ya mankhwala ilipobe ndi pamene mukuyendera mukupeza chani kashembe wauti wakufa ali pati ali pamene panjapo kashembe wakufa uja yamamutenga kumuchotsa ine kuti wina akabweranso azaoneke kuti ndiwachani ndiwatsopano osaka ngati yemweyo analipo kalekale ndiyeno mwachidwe ndikunena kuti nsalu zichazo nzothandiza komanso chimene chimachinda kuti nsalu zichazo zimayikidwa mankhwala mkati mwa nsalu mujamo amene amapangisa kuti kashembe uja akakatira pamene pajapo awatani afe ndiyeno pamene kashembe wambiri akubwera pamene pajapo akufa ndikuti chiwerengero cha kashembe chimakhang'anikirani chikuchepa zimene zimapangisa kuti mwayi wonena kuti munthu atha kulumidwa kumwamba kutani kuchepaso zimene kumapeto kwake zimatha kuchepesa chani matenda achani akashembe pakati pa anthu amene akukhala mozungulira nkhalango yathu ya game reserve
ndikufunsa ndifunsa sansi kwambiri kuti kodi ndi nyama zonse zimene zimapanga encourage population ya kashembe kuti zichuluka mu nkhalango ngati sizinyama zonse ngati bomba phatiza ndi ndunando noza umoyo simathupereka ma recommendations kwa zathu zosonga za chitetezo maybe nyama zimene zikhanga zikulimbikitsa kuti chiwerengero cha ntchenchezi zichuluke mwina azichotseko pang'ono kuti mwina anthu akhozimakidwa save kudera kumeneko
nyama zilipo ndithu zambiri zimene zimatha kupanga komano kwakulu kwambiri zodziwika kwambiri ndi njovu komanso chipembere komanso palikanzonete mwina aso mbali yaku domestic animals ngati ng'ombe pali kafukufuku kumene afunanso kupanga kuti aone kuti kodi ng'ombe zikumathanso kufalikisa kapena ayi komano zodziwika kwambiri ndi njovu komanso chipembere zimene zikakhala chani munkhalango mujamo zimene zimapezeka kuti zikalumidwa zikalumaso munthu chamapeza kuti atani akutengerako matenda akashembe aja
chabwino mwina titapitiriza kuva kuti kodi matenda amenewa tikhoza kuwapewa motani upatulo kwamo kuti anthu atipeze mwachidwe mudatsindika putulo kuti anthu matenda amene nopedwa akhoza kuwapewa motani anthu amene ali nkhalango mbali mwa nkhalango
okay ja mwina poyamba ndinene kuti matendawa amafala pamene munthu walumidwa ndi chenchezi yakashembe imene mwina inaluma kandi njovu imene inali ndi matendayo ndi tirombo tijatenga chenchecha ndikukalumaso munthu chamatha kutengerako ka yaluma njovu ndikukalumaso buffalo njati ndili munthu chamatani ameni nyama chimakhali malenda achoka kunyama kupita kunyama ina kapena kuchoka kunyama kupita kumunthu kapena kumunthu kupita kumunthu ina ine ndalumidwa ndi ntchenchecha zandilumaso ine ndikutenga malenda acha kukalumaso chani munthu winaso
komano njovuzo zimafa ndi malenda kapena ayi izozo zimangofalisa basi
njovu sizimafa zimangofalisa ndiyeno pamene munthu walumidwa ndi pamene malenda amachani amayambira fari si ntchenche zonse zimene zimakhala ndi tizilombo timene titakufalitsa chani matenda ndifake mutakuona munthu wina analumidwa koma sana dani sana dwali chifukwa kuti nchenche imene inamulumayo si nchenche imene madani imafalitsa matendawo ndeno pali nchenche zimene zili matendawo ndi zimene zimatani zimatha kufalitsa zikadani zikamuluma munthu chayo komano kwakulu kuona kuti njovu kapena njati mkhalango yathuyi zimene zimatani zili pa tsogolo kwambiri kufalitsa chani matendawo pamene munthu wadani walumidwa
chabuza mwina gali funa unjezele ya sindakona funa unjezele
mungu unjezele nyama ngati zimene achulazi njovu ndi njati pachingerezi timazitcha kuti malezeva ndizo ngosungiramo tizilombo ta yambitsa matenda amenewa izo zosisidwa ngati mene safotokozera ndikuti nchenche ja ya kashembe ikakaluma nyama zimenezi ndikudzaluma munthu imakhalati ya nyama ya tizilombo timenezi ndikubweretsa kwa munthu iko zaso kutheka kuti nchenche imene yadzaluma ine kundiluma amene ndi tizilombo ndikukalumaso wina ndatozachoka kwa munthu uyu kupitisaso kwa munthu wina nde choyenera kuchochita kuti nchenche kuti tipewe matenda amenewa kwenikweni choyamba tafotokozapo nkhani za salu zimene zimayikidwa tionetsetse kuti salu zimenezi tikuzisamalira bwino komanso sitikuzichotsa m'malo ake chifukwa salu zimene zithandiza kuti zigwire akashembe fuwa kashembe amene amakhala kuti pachingerezi zimati attraction amakopeka ndi mitundu monga blue ndi black nde akhalati zaona mtundu umene zimapita pasalu paja monga pene tikunenera kuti kuti salu za mitundu blue and black nde salu zimenezi fuwa zimakhala ndi mankhwala zikagundana ndi kachembe chakagundana ndi salu zimenezi amatenga mankhwala mapeto ake ndikufa chimene chithandize kuti kachembe ucha sachokeso kuti wakala waluma nyama tikudzaluma ife ndikuti kachilombo kacha sikafalaso pakati pa ife ndi apo ndi nyama zimenezi chinaso chili apo tikuenera kuti tivale zovala zokhuthala zofikira mikono umu zazitalizitali titero pachingerezi timati ma long sleeve zoti zibise manja athuwa komanso chani miyendo komanso mwina kumene tikuenera kuti tivale chipewa izi zithandiza kuti tisakhale tisapereke danga loti kashembeyo atilume makamaka pamene tikuyenda mumalo mmene muli nchenche zimenezi monga mphepete mwa game reserve tisayendeso ngunga tikalowa mu game reserve ena sangati makhala tili fanto osangalala kwambiri tikufuna tione zinyama kuli magalimoto amene ali opanda denga pachichio choveka bwino tipati pampata denga tionese tichepetse makamaka ife alendo kuyenda magalimoto ampata denga amene pamene tili malo ozungulira kumene kuli nchenche zimene zizoyambitsa matenda akashembe
chabwino pabale funso apa kuchokera kwa ahedi opanda d kunchisi ati kodi matenda amene akashembewa amafala kumene kumapezeka nyama kwambiri kapena kashembeyo tizilomboto kodi kwa munthu odwala nthendayi titha kutengera anditho kuzindikira patapita masiku angati kuti matendawa aonekere
okay chabwino munthu pamene walumidwa ndi nchenche zakashembe zichazo pamalenga sabata ziwiri kapena zitatu kuti munthu ayambe kuonesa chani zizindikiro imene chamati incubation period ndeti pakapita period imeneyi munthu amayamba kuonesa chani zizindikiro zichazo fati zomba chimakhalira rani tamba kugwira ntchito muchani muthupi la munthu chayo ndeno tizilombo titimapezeka kwambiri menanena kuti kunkhalango yathuyi ndeno zitha kuthekaso kunena kuti mwina tizilombo tijato kapena kuti nchenche zichazo zikupezekaso kumadera kumene kutani kukhala anthu kumidzi ndeno ngati nchenche zichazo zindi tizilombo ndi zamuluma munthu chayo atha kupezeka kuti atani wadwalaso ngakhale kuti mwina iye sanapite kutiko kunkhalango kumene kuli chani kuli zinyama kuchako
okay chabwino ndithu wavila ngati mundi mafunso kapena ndi mangata imbani kapena mutumiza message ku 0 manena 3 4 4 6530 manena 3446530 mkoza kuimba kamena kutumiza message Dr. Gafula Fula Alivano komaso tindi gale chilinga amena nditu ati anka ati tandiza kuditi vetsetsa bwino bwino zokuzala ndi matenda amene wa matenda akashembe kamena kuti kaodzera ndiyoko pangono kanyimba yako bina ndithu kanyimbo kofinika kapeneka ndithu katikati maprogram ene yavadadera imene ndithu tukambira na zambiri zokhuza ndi matenda amene wa matenda akashembe amene akutipasira ndi Scott Street Science Project kudzera ndithu ku Kamuzu University of Health Science kamena kuti kuhes kumene amene ndithu amene atitandiza kuti ya iprogram ene iteke ndipo mu studio muno tuli ndi Dr. Jacob Kafulafula komanso tuli ndi Gale Chilinga amene ndithu na amene akutitambasulira zambiri zokhudzana ndi malenda amene akashembe nde ya amatero kuti mlandu wopanda mboni umavuta ndithu kutsatira kwake kapena kuvetsetsa kuti munthu anganena kuti aya wadinola kwawa ndithu mafuta atalole Dr. Kafulafula kuti atafotokoza kuti malenda amene kuno kunkhotakota statistics ikusonyeza motani kapena kuti amapezeka motani kuchipatala kumeneko makesaza amakhangati amayenda motani mwina dok ntafotokozapo kuti malenda akashembewa mwina ti anthu akungoona ngati kuti ayi zitikungokambirana pano pa wairesi kuda kuchitikadi
siko mkwambiri malenda akashembewa kuno kunkhotakota ndithu ndivuto ndithu lalikulu fati tikaona bwinobwino mu mbiri ya malenda akunoko kuchokera mu chaka cha 2019 titayeza pa nkhotakotapa mu 2019 tinapeza ma case okwana 25 anthu 25 amene amadwala matendawa ndipo mu chaka cha 2020 tinapeza okwana 31 mu 2021 tinapeza okwana 39 and chaka chinocho cha 2022 mwezi uno ndi wa October komano tapeza kale makeso kwana 23 ndeno tuta kuona kuti pofika December akhala kuti makesa akufika somwena ku 40 ndeno tuta kuona kuna kuti makesa kuona kuti akukwera msogoro ndithu kusonyeza kuti vuto lyani lilipo ndithu ndeno ndifake kuti kofunika kwambiri kuti anthu tonse amene tukhala kuno nkhotakota ozungulira so game reserve tukuyenda kusamalitsa njoni ngati tipewe matenda amene wawa kugwiritsa ntchito njira zopewera zichatafotokoza zichazo kuti tani tipewe matenda
chabwino mwina mtafotokozanso bwino lomwe kuti kodi matenda amene mwati ndiwopsa motani ngati anthu achedwa kubwera kuchipatala zimachirika zimakhala ndi zotani mwachidule
mwachidule ndinene kuti matendawa pamene munthu wachedwa kubwera kuchipatala ndana kuti amakhala ndi ma stage awiri stage yoyamba ndi pamene amapezeka mmagazi ndeno munthu akalandira mankhwala amachira mosavuta stage yachiwiri ndimene matenda amalowa muchani mu ubongo mene kuti kumakhala kuvuta kuti achire munthu uchayo ndiyeno zotsala zake zoona kuti munthu chamadani ama mwalira ngati sanathe kulandira thandizo bwino mina nina kuti ngakhale mankhwala amaperekedwa mu stage 2 komano ma chance kuti munthu atha kuchira amakhala ocheperapo ifake ambeze kuti adani wa mwalira komano pali mavuto omwe amadani amapezeka pamene munthu wadani wachedwa kudani kupita kuchipatala ndiyeno munga mena nina kuti munthu amafoka amalephera kuyenda pena munthu amatha kumakomoka komoka pamene malenda chape dani afika mu ubongo munthu chama komoka komoka penaso amatha kudani kukhala ndi anamapangaso affect kukhala ndi chilakolako chogonana ngati munthu ali pa banja ndi zina zimene zimakhala zotani zosokonekera zimene zimabwera komanso ubongo chomatani umasokonekera munthu amakangati kuti wapenga misala chifukwa chani cha malenda oti afika muchani mu ubongo penaso amatha kutha magazi ngati mene apangira munthu kuti mwina akudwala malungu akulu mire magazi amapezera kuchepa mthupi komanso maoneka munthu wadani onyenchera kuti munthu akudwalika kwambiri kumapeto kwake munthu chamatani amamwalira nde ndikopsa kwake chani amatenda amene wachani akashembe
yes mundifuso kamana ndimanga pankhani tukambira no wireless pano
afuso
yes yes wabati kudziweni
pareli kuno kufisa
Esa patri kunchisi estava bene kan fuso.
Langa le mari di fuso kuri kodu joke avantavi e ngene di raga ro interve to siga vano va pa va o luka morai.
Okay.
Hello.
Mwati kuchoka chaka cha 2020 fika vano va anta mina ti sia ndo chuka bwanji.
Eh afuso langa nali limenelo.
Chabuli chabuli naya kuyankhan doctor kapena gale. Zikomo kwambiri. Zikomo. Aini tufuso ni mene doku wakuti kodi kuchoka chaka cha kwede kwede fika panopa antamina ati siye ndo shumka banji
kuyoke la chaka cha 2020 fika chaka chino mati ndaka shembe kwa tukuno apaku wa ntokwa na 9 chaka chino yoka taluza miyo yoka na itatu yokuza nandi ntenda imene ya kashembe chumwe chizi chintu yowa wita kwa mbili makamaka kwa ifaza umoyo fande kuti sisi daende yae pamene tata ya moyo kima kaa kuti chito ya tuta lipela siti na kukiri mwene lela kumabali zintu za mbili munga mbili maninena moja kuti kubela moja edo kuchipatara chifoja kuti tinasengeleza kwa mwanziko mwena ina tumapisa kuti tadwala tindizi zindigiro tama ngira kwa singa iya ya mulo za mwena wangayo hii ndiza mwatu kumai ari kashembe nde amena fusa fusa limene ndithu anthu okwana 9 atisiya kwathukona
chabwino ngati mwangu ndi jena kumene ndithu tingalikana programani yapadera imene ndithu tukambira nazo matenda amenewa matenda akashembe aina mariko odzera achingereza mari sleeping sickness ngari ndifusa vela ndimanga atakhoza kuimba pa 0999446530 marena 3244653 pana ungotumiza message mimi pandi 2 ati anka doctor kaflafula pena gale shilinga
mnaliduruka tuwali mbuye tenga nditigula patsogolo mkalendi Ine nditi bela mbuyo mo Uga pa mdima maso Nda ine saona mtawi Kukala leka nono Panji mukale mnonda wanga Mzimu wanu wakale nyali Yoni unikila popo nda ime Dipewe teni guzo wosa Sofuna kuono nga moyo wanga Bandila yanga muwale Zele, uye samanga ndaleka, uye ndichitile ndi nduyo zonse Mlungu wa
Ichabino sinde kudziwa doku maso gali nuyo ngati ofisi ana zomoyo ndi mapatna zena makamaka anthu amene ndithu ali mbali mwankhalango kali kumene kumakapezeka mafumu komanso kumkatikati mwankhalango mwa muli mabungubunge makamaka la African Parks sinodziwa ubale wanu ndi anthu ena ngati amene kuyenda murani pakuona sisa maybe nkhani yokhuza malenda amene akashembe ikhali ngati tigonjetsa ndithu imeneyi
Zikomu kambiri, ifeo ngadi asa umoyo kunoko mkotakota timagira nchito ndi mapanda zatu anzatu ngati African Parks komanso mafumu, komanso ma community amene azungulia nkhalango ya mkotakota African Parks tima Tanzania au maga maga po one sesa kuna kuti akuiga nsalu zijazo zimende misampa imene ima chira nchenje zaka shembe kuti zikabwera zita ukumfa mene papo zimene zimajepesa jani chiwerengero jani chakashembe kuti anthu ozungulira nkhalango yo asamatani asamalumidwe pafupi pafupi komanso timagwira ntchito ndi mafumu African Parks amathandizanso kuti tithe kufalitsa uthenga wokhudza jani malenda amene akashembe komanso tithe kuyeza anthu amene ndi ozungulira mu nkhalango ya Nkhotakhota Game Reserve kuti tione ngati ena ali ndi jani ndi malendawa ndeno African Parks ndimene malithandizira ndi ndrama kuti tipeze anthu oyeza kuti azikayeza komwe ku community ko komanso kufufuzafufuza ngati ena amene analumidwa kuti ayezedwe mwachangu njonga kuti akapezeka matenda chawo anthu achakalandire chani thandizo la mankhwala komanso unduna wasa moyo umatithandizanso poperekanso thandizo lokuza ndi kufalitsa uthengawo komanso ngakhale kuyeza komanso pompano talandira machine wezera microscope imene yabwera dzana dzanali imene itathandizireso kuna kuti anthu akamapita ku ma community kuchokaiza zinyamula microscope yo kumakaizera konko ndiyeno odithandiza ndi ameneyo mafumu komanso African Parks ndi ma community ena amene aliso ndi ma volunteer amene amatithandiza kuti tikapita kamene kuchako uthenga uzikafikira anthu kumidzi kuchako cholinga dadani amvetsese bwino bwino za malendawa cholinga kuti akapezeka ndiwi zizindikiro zimene tafotokoza zichasa azithamangira msanga kuchipatala komanso azitha kubwera ku masiku oyikika amene ifeyo talengeza kuenda kuti tizakhala kumuzi wakuti kuyeza malenda chani akashembewa
sindikudziwa muli ndi zipatala zing'ono zing'ono pafupifupi nda 21 zipatala ngati zimene zinaosa alinako kuthekera koyeza malenda amene akashembe
Pakali panopo zipatala za zing'ono zing'ono zimene zazungulira nkhalangoyi zilibe kuthekera kweza chani kashembe ndi chifukwa chake timanyamuka kuchokera ku chipatala chachikulu titanyamula zinthu zonse zoyezerazo kumakayezera kutiko komweko ndi mmene yabwera mashini ndoni ndo nyamula osavuta ndikuti konko kutenga magazi ndikuyeza konko munthu adzipiratu kuti ali nawo kapena ayi komano zipatala zazing'ono zing'ono zimatithandize kuna kuti zizitha kutumiza mwansanga anthu amene akuonesa kuti akuonesa zizindikiro zichazo komano si nkhani ya matenda ena kapena malungo amayenera kuti atumize mwansanga kuchipatala chachikulu kuti akatani akayezedwe pamene mwina oyenda chasanatani asanafike kuti alimene lolo samayenera kudikirira chifukwa akadikirira ndikuti amachedwa matenda chakulowera kale mthupi la munthu cha
Tipo gari yo ndiyo chowonjezera
aya ndilibe zambira foro kusakati
chakuno chabwina ndithu overa nkhesi mwina mwangu ndi jona kumene program ndithu yapadera imene ndithu tokambirana nkhani zakhuza ndi matenda akashembe kapena kuti kaodzera ngati muno funso funsani pa 0299446530 pamene ndithu tukupita so kumalecheleche ndi sada lole doc komaso gari kuti afotokoze mawu awo otsiriza nkutheka ndithu ena no ya tulinga lero ndithu tani tifuse mwaindu meneo ndetudika chonjo tivaka kubeka nyimbo yake
Dipewa tani kuzowosa sofuna kuononga moyo wanga Pandila yanga muwale tupili mundi tetezele Uye sabanga ndaleta uye ndichitile ndindu yo zonse Joseph Paul, Landa Pangilayana,
Bwino abatu iso ndito ndifuso kuchokera cha kumene kunditu nkwakasakula kunchisi akuti kwadi matenda amenewa tingapi mabwanji amene ndera Petro Ngoma kwakasakula mudzi mwadamba kumene kunchisi tingapi mabwanji matenda amenewa matenda akashembe kupatitu fuso la vika bwino mwe dogo mwe ankhako wasabwira kutatsindika kumbali okhudza ndi mankhwala kodi mwati mankhwala alipo ochiza matenda amene akashembe kapena alibe mankhwala
ndiyambe ndine fuso limeneli kodi tingapewe motani choyamba ndila yamba wene ni akuti tipewe ndikwene tsitsa kuti tisaononge waya otetezera nyama zakunkhalango fuwa monga metafotokozera kuti koyamba kumeta furukozila mucha kuti kumene matenda akashembe amasungidwa kwambiri amasungidwa ndi nyama zakutchire monga njovu kapena njate ngakhaleso pano pakafukufuku kuti nyama nanga zapakhungu monga ng'ombe zingasungeso kati tizombo timene tikuli mkati tifotokozeranabe kutsogoloko koma kwakukulu tipewe kononga waya kapena zida zimene zizotetezera kuti nyama zakutchire zisatuluke njira yachiwiri timayikidwa salu zomwe zili zooneka blue and black zobiriwira ntchito za salu zimenezi ndioti utithandizire kugwira kashembe kuti kashembe ameneyi asafale ndiponso ndikofunika kuti ife anthu tisaononge salu zimenezi njira yachitatu tikuyenera kuti pamene tikuzungulira malo amene muli nyama zakutchire monga mu game reserve tivale zovala zazitali zitali zokuthala zobisa manja kapena miyendo yathu komaso kuonjezerapo ndithe kuvala chipewa kuti tisapereke danga kuti kashembe atilume tibaona zathu amene limwina tikuchoka kunchisi takwera malole koma tikungocheza amene kashembe uchamatha kutilumira mutino tili kuyenda mukalimoto imene ifo satani osadziwa komaso nkhani ngati imene tiwunena kuti malole magalimoto amene ali ampata denga si malo amene kuti tikuyenera kuti tiyende nawo mumalo amene muli kashembe sitikuyenera kuti tiyende nawo ndithu zikomo
chabwino ndiko muno mkhazo kwanja chonjezerapo
ya nkhani yaikulu ndi yomweyo timene tanenayi cha komano chachikulu kwambiri ndichoona kuti tikuyenera kupita msanga kutiko kuchipatala pamene tadani ta ona zizindikiro zichazo komanso nthawi zina asing'anga fati timagwiranso ntchito ndi asing'anga nthawi zina asing'anga amatha kumukakamira patient uchayo pamene ayisayisa mbali yawo komano munthu chasakudani sakuchira imakhala kuti mwina vuto ndi kashembeyo ndeno pempho lathu ndionena kutiso asing'anga tikakhala kuti taona munthu akubweresa zizindikiro zimene zizo tiyeni timutumize msangaso kuchipatala kuti adzayezedwe ngati ali ndi chani ali ndi kashembeyo ndeno mnafunsa za mankhwala mankhwala ndoti alipo kashembe mene nafotokozera mujamo kuti kashembeyo matendawa ama kala ndi ma stage awiri stage yoyamba komanso stage yachiwiri ndiyeno mankhwalanso aliso magulu awiri pali mankhwala amene amaperekedwa mu stage yoyamba komanso mankhwala amene amaperekedwa mu stage yachiwiri munthu akapezeka ali mu stage yoyamba akalandira mankhwalaja amachira mosavuta komano mu stage yachiwiri chayo mankhwala awalipo timapereka ndithu komano my chances ochira makhaurani ocheperapo kuyerekeza ndi chani ndi stage yoyamba ndifachake timalimbikisa anthu kuti abwere msanga wechipatala kuti adzayezedwe ndichonikaona kuti marendaja adzakhale ali mu stage yoyamba chifukwati akalandira mu stage yoyamba mankhwala munthu chama achira bwinobwino popanda vuto lina lililonse
chabwino mwina tipita ndithu kumalecheleche gali nkuthenga lo ndi uthenga umaliza umene ukhoza upita kuomvera ukhoza kukhala uthenga wanji wankhani imene takambirana pano
uthenga wanga ndiosavuta koma kuwakumbutsa anthu kuti matenda akashembe ndi matenda opsya ndi matenda amene monga mmene tafotokozera ndi zizindikiro zofanana ndi matenda ena choncho chofunikira kuti ife anthu akumudzi atsogoleri asing'anga kawina aliyense amene ali kumudzi pamene taona zizindikiro zofananana ndi matenda akashembe tithamangire kuchipatala kuti tikayezedwe chifukwa chisisi chothanana ndi matenda akashembe chili pakuti tazindikire mwachangu ndipo tilandire chithandizo choyenerera mwachangu chifukwa tikachedwa tikazengereza pachatu zengereza dalira kwawo kwawo tikazengereza kuchedwa tili ndi kuthekera kuti matenda amenewa azavuta kuti tichire mwina kumene kutaya moyo ndiyetu paja moyo ndi mpamba tiusamalire zikomo
kumene ku dok
pomaliza tingonena kuti nkhani yakulu ndi kupewa kuti tisatani tisalumidwe ndi tizilombo tichalo nde nthawi zambiri ena amatha kukalowa mkhalango mujamo okuyenda msewu wa mu game reserve cha osavala zozitetezera tieni tiziteteze ndiyongaona kuti tisalumidwe fa ngati sitinalumidwe ndikuti singatani singathe kudwala marendawa chomalizena kuti timafuna tingolimbikisa atsogoleri yeti kunena kuti tilimbikitse anthu kuti azitha kutani kupita kuchipatala kukayezetsa pa nthawi zina munthu amamva komano mwina kupita kuzipatala zazing'onozing'ono zichazo apeza kumwina sanachulepo zinkhani yakashembe titaso kuwalimbiki kuwafusa adokota lawo kunena kuti komano ine ndimakhala uku mwina ndikuganiza kuti mwina takhala chani kashembe kuti tiapatse ganizo lonena kuti mwinanso aganiza chani za marendawo njongaiona kuti atitumize kuchipatala koma ngati sizinayende kuchipatala zazing'onozing'onozo ndeti ine mutha kungobwera straight kuchipatala chachikulu chakuboma kunoko ife tizatani tidzakuyezani kuti tione ngati chani marendawo alipo cholingana kuti tipewe kufala kwa chani kwa marendawa komanso kupulumusa chani mmyoyo kuti anthu asamwalire ndi marendawa ifati mankhwala chani alipo mawu omaliza ndi amenewo zikomo kwambiri
ndithu kutimaliziranso program ine yapadera amene ndi Dr. Jacob Kafulafula kuchokera kuchipatala chachikulu cha mboma lino la Nkhwatakhwata ambiri la ujadali gale Chilinga ndithokoze kwambiri kuti ayi akuluakulu uno munabwera mstudio muno komanso mupaderadera tithokoze zathu ya Ascot Street Science Project makamaka kudzera ku Camus University of Health Science KUHS amene ndithu apangitsa lino programu ino itheke pano pa wireless ndithokozanso kwa inomvera amene ndithu mwamvetsera programu imeneyi komanso ino amene mwatumiza mamesiji mwafunsa sanasana okhudzana ndi nkhani imene timakambirana mstudio muno ya matenda amenewa akashembe ndi kufikira tsiku lina pamene ndithunso tidzabwere mwina ndi programu ngati imeneyi pano pa wireless langa dzina lomwe lija Edward kuwacha ndikufunani zabwino zonse pirizani kumvetsera maprogramu athu otsatira zikomo
ndipewetsani kuzowosa sofuna kuwononga moyo wanga bandila yanga muwale tupili munditetezele uye sawanga ndaleka uye ndichitile